baduka tutya wano okubanga twevuma we yali ampananga okubanga nevuma twagabananga ebiro natwerimba mu biromo gyonna genda nange kyenagenda okugumikiriza bwe kwakana bayoma nogenda otyo ononesamba katoleyo kyosakyosa store we yali owamu nje kunankoye abira banchawe atenga gwe zio tebyandinumye atokunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona tebyandinumye naye atokunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona ate gwe yanchawa gwe yanchawa katonge yanga wenkawa ate gwe yanchawa Nate kwea nchawa Ye kwea nchawa Mugulilo mwe mvawa Nate kwea nchawa Nakujira umuviri Nando ozole mwama gezi Nebilo tonga vya babiri Kumbe mundu yeli mwama sasi Bawa shootinga wankosa Nentungi ilo mtima nenguma Chosa chosa story We alio wangu njefo na mkoye Sabira banchawe Atenga gwe Zio Tebya ndinu mye Nayato kunyo nona Erinyo lisaba bisoto buli chola gonyo nona Tebya ndinu mye Nayato kunyo nona Erinyo lisaba bisoto buli chola gonyo nona Nate kwe anchawa Katonge yanga wenkawa
Nate kwe anchawa
Nate kwe anchawa
Ye kwe anchawa
Mugulilo mwe mvawa
Nate kwe anchawa
Baduka tutya wano Okubanga twevuma We yali ampananga Okubanga nevuma Twagabananga ebiroto Natwerimba mu biromo Gyonna genda Nange kyenagenda Tebya ndinumye Atokunyonona Erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona
Chris Rush